Yeah.
Batuze banange ntuse n'ebipyate mubikkirize bino bye nkuŋŋanyiza ne mbisunsula mu ngeri enjawulo obye bina nkyaya mu ngeri ezimu nange sifuddeyo omulimu ogwange gwa kugolola buli awali ettumba nina kye nnengedde eri abakyala bano kamba kwatireko ekyo kisingako okugeya nasuna oba abasenga mwebaale mwagino gy'emirimu egyabwe okugolola omwana okuva mu buto okutuuka lwattulula naye beetuddeko bamwagguza munye ne baleka abaana okufuuka emboozi eri abavubuka n'oba ku basole kino kye kinzigye waffe nga n'amaaso siganabye nako mwandisembedde baana bawala nze najjiridde mmwe kula figa buli omuzakkiriza mwekuba zitiyubu ne mutemagana n'okusiba enviiri mwiyeyiyanye ebisikiriza ku munyiza amaaso naye mubyalaava omunzika mufuuwa na mmingi munenye basengammwe obuzibu buva eri abo banaatubuulira kyekyo ekibalemye okugunjula omwana omuwala n'afubuuka n'atuuka n'okusindika omwana ng'omulunza kimunte yankunkweta erimera jjembe ng'avaawo ng'ajja wa godi bw'ajja okufumbirwa ewange kooba ne feesi ezitemagane ne wange tojjanga n'ojja osanga yakula figa ekusuula ku nkonge n'ebeera mayiti mu ngeri ezimu mu budde bw'ababiri mbuuza ekyagaza omubi kyoki kiva ku ludda lwa laavu bw'onyooma ebyange ojja kukyayibwa ekiro ne mu ttuntu kyemumanyi nga kyebbeeyi kwe kuddira faamu ne mwetolooza embuza seŋŋenge ekintu ekitali mu nsa seŋŋenge mukunnumba naye kugenda mu ddansi n'emizikiti wamu ne mu kyaki era kati ne bw'ofuuza ku bakazi bonna be batuddeawo batono obaosanga nga tebaalina miganda mu nkende naye mukola nsobi nnyeeyo seŋŋenge abeera mu nsonda abeera wannyinimu era omumulaga mu budde bwanzikiza ate obulombolombo obwo banyaffe twabasanga nabwo kibeera kya bulumu okulagalaga buli ayiseewaawo mulina zitayiti zemusawula mu misono egyammwe abaaba okutema bw'oti ne tulengera emiganda bannange oba otulaga ki ekyo tumanye nga buli w'amaanyi mwakikwatawo ekyambalo ekyo bakireeta mu ssaawa bwe mubeerera ababiri nga muli mu kisengeeyo awo oba ne bbeeta okweyanjaliro ebyama by'oba nabyo sikyansobya abange nkende muzumundenga naye ebyo nkozesa sengenge tomujaajaamya kyambalo kya bbeeyi kibaako n'ekigendererwa naye mwe bannaffe ebituuse mu kiweebudde sikyansobya abange nkende muzumundenga naye ebyo nkozesa sengenge tomujaajaamya kyambalo kya bbeeyi kibaako n'ekigendererwa naye mwe bannaffe ebituuse mu kiweebudde wanojoli abalamu twalabye sinema ey'obwerere abakazi bwe balwana nakyombekedde ne mukajjoni Basokera mbirume ngesisi wazango badde nabana Ate babao ni bagwangana malaka na amanyi Uye ngwezi kuye jambo Anezi muzilanja chalani Kukwe kunyakunyenye batyo ngendulondo ya sise kubabai Abantu baku baka lulu hao Uweke uwanda galo kamara Awanyumire biringe bibyo none sene batu wanolo ali Bwentungo zozi ise wano Zivade ziva mchikondolo Nemusikatu wanseyo kabala ntumasasi gagali Kale ya swali lao ye chambale chumuchi wenga kesawa Ngate uundiro mwati buka kasiza tono ye munange Sichamso ya wange kende mzumundenga Na hii jenka kesa sengenje tamujajanya Chambalo chabei chiva kunye chigendelewa Na hii mwewa nafe yumitusa mchi wewude Sichamso ya wange kende mzumundenga Sengenge tomjajanya Chambalo cha play Kibaka nechigendelewa Naye mweba nafe Bebe tusa mchiwe bude Jeva vigulawa bawa jingirire Jeva chima nyintio bawa vikola kemikolo jenseno Yorula vumutembei Nga hita murugudati Nga muasente kwewa nuirandu lundu ya nanka Erolu jitu sekati Munonga jinani kankende Binaba yamba viti abibata wanzao likumandazi Wali wogutiwe basomo Nga buline migaso jino Okusikiriza mami okuya yaniranga mubuli banga Na ega tochifudeko Umazeka nani kankende Kubanga wala vye gundi ngechi watu chechifumbe kedebe Atera tochiri nanja ulo Emere weberu mira Neboli jisake mpezi fana nazi tiedi meretio Sijansu ya wange kenja mzumundenga Na hei genko jisa Sengimbe tumja jamia Chambalo cha bay, jivako nechigendelewa Naye mweba nafe, bebe tusa mchiwe bude Sijansu ya wange, kende mzi umundenga Naye genko jisa, sengenge tumja jamia Chambalo cha bay, jivako nechigendelewa Naye mweba nafe, bebe tusa mchiwe bude Senga leme kwewa kakule kuja mutumwa Kusawi tuzanga kuwana wo
Wabudidile
Mwonyumiru oti angu mwana wadivyo mula vira waka Awatalia mchina tinkwa gala
Wabudidile
Ngana hawa mchinye kwa volumuwe wadukate wadanate Mulekira obambio mkotogezi
Wabudidile
Nago mkazi wazara Aona omu some sewenyo Abamu wajirao kudiba maria Gasomu kazo wenkaga Wawa ya gondulu wa nyao Utufu ambia kunye omoto Owa higirize nchala Iwa chale wa sengawe Olina kakando mzirange Awange katie sawa Jenyu mizambi kwa mizawano Ategena la banga mpe mula bato
Wabudie